Take chance, hakuna matata, eh. Kama umekuja kuli